life enjoyment.
Duck at the wisdom. Duck at the wisdom.
Life enjoyment. Back on your batani aliku.
Life enjoyment. Eating dairy banyeri on dwasi. Life enjoyment. Back on your bandani aliku. Life enjoyment. Eating dairy banyeri on dwasi. Life enjoyment, baka nyale bandani aliku. Life enjoyment, the bad ya si sene katetia ikozu za eniti. Life enjoyment, oyani bako tromi mbani kane mimba za neti. Akacha street ya jiki waro tre Babylon, cause they really know my life sana mjui like real nigga. The para kimanda maini kini masende za sitada ni macho ni ngoku. The mama ni kikuwa ni zate kima level niku. MPK, abo muzika tele. Doni zike ni miavisare mingwa. Emiti mavuba mukia iko zoria. Randu arua baru waro malia. Amando firanya, high five wa. Dama buti ya madim de capital one ya. Yo my guys, iyo zika mindedi ya tele. Izi joka da, wizi matia. Yo just man. Nibanga ingo azi anyambuzu nidi. Ama tupere ubutisi ama vini komuzia. Life enjoyment, iti ndere banyeri ondwasi. Life enjoyment, baka nyale bandani aliku. Life enjoyment, iti ndere banyeri ondwasi. Life enjoyment, baka nyale bandani aliku. Sawa chadibu wa ikwazini zuzu miutu dhimi alarua zuporu mavuti ya minjo imisadi moralisi anya city, soda city, umba mavuyo. Mairu my G's kimanda, kine joker the wizi andungwa my G's. Maibinga zia anirai kwa zuzando. Baria zia chi ilunga mane. Heritage code ya agi umekubaki mwai kodi zutu alo. Vakodi lesene matechi. Ewa matechi azino kika matechi. My baby fiancé. Come to me, let's go to enjoy this life together. Eka tengo maliati ya ikori mafutu. I swear if you leave me I will die. Life enjoyment. Iti ndere banyere ondwasi. Life enjoyment, baka nyale bandani aliku. Life enjoyment, iti ndere banyeri ondwasi. Life enjoyment, baka nyale bandani aliku.
Life enjoyment, iti ndere banyeri ondwasi. Life enjoyment, baka nyale bandani aliku.